Visionnaire sans.
Mr. Lapé. Yeah. Nakupenda my African queen. Nakudata my baby boo. Kuku baby ndo nimesha data. Kweli kweli baby unaniweza. Sina mwingine zaidi ya we mama. Forever mina wewe tunaendana. Together mina wewe tutaachana. Tutaiona mama. Vikwazo, vikwazo tutaviona sana, yeah. Lakini usiwasikilize wanayo yasema. Mina wewe tuteshe milele. My baby boo. Follow me, follow me, my girl. I go follow you, my baby. Forever,
tutaishi milele. Forever,
forever. Kuku baby ndo nimeshada baby. Kweli kweli baby unaniweza. Sina mwingine zaidi ya we mama. Oh, yeah. Forever, mimi na wewe tunaendana.
Yote
nayo sema I don't lie, yeah. Mimi na wewe forever.